The Dunman Team.
Uncle Jim John.
Short, slim, waist, narrow, girl, fitty, spit, swallow. The morning after pill can wait for tomorrow. Ukunjei, macho ni za wasoro. Wanadai kujua na donjo na nani leo. Na dunia wapi leo, mavinye meleo. Watangazie basi ya taifa leo. Wadoshwe, mabladi paparazi. Wanadai kujua na donjo na nani leo. Na dunia wapi leo, mavinye meleo. Watangazie basi ya taifa leo. Wadoshwe, mabladi paparazi.
Andando stakaza labda ni kaze kazini. Mindo true north niko wapi kaskazini. Daf ni raf usporada stafiri. Niko na nguri na mdhamini sezi cheka na kafiri. Yo safari si safiri weji chimbie kaburi huwezi huni mbuni. Make train bila maji bado pesa ni sabuni. Hamwezi nipiga tisa adi mkunje mtukuni. Ni wakunjie sura ni wakunjie ngumi. Mkunje mkia mchikunye makunyi. Nimefungua duka na wauzi ya uoga. Na hiyo siku ya kwanza stock yote itasonga. Stock yote itasonga. Na hiyo siku ya kwanza stock yote itasonga.
Kujua na donjo na nani leo. Na dunia wapi leo, mavinye meleo. Watangazie basi ya taifa leo. Wadoshwe, mabladi paparazi. Wanadai kujua na donjo na nani leo. Na dunia wapi leo, mavinye meleo. Watangazie basi ya taifa leo. Wadoshwe, mabladi paparazi.
Na do what me want, me do what me need. Follow me state, you want to succeed. Even the enemy like we them bleed. Shatter the old school, we na asha in the new breed. Kuja koko rada no sipate cold feet. Competition, kidogo ikwe conflict. Concrete, evidence case, complete. Ananga DL, but she right funny. Mina care what them say. I live all the days of me life like a holiday. Najua mnango janga nipake, kungoja mtangoja, mgonjeke. So me a party ya we. Niko Kenya na na party the Caribbean we. Niko Kenya na na party the Caribbean we.
Slim, waist, narrow, yeah, freaky, spit, swallow. The morning after pill can wait for tomorrow. Ukunjei, macho ni za wasoro. Wanadai kujua na donjo na nani leo. Na dunia wapi leo, mavinye meleo. Watangazie basi ya taifa leo. Wadoshwe, mabladi paparazi. Wanadai kujua na donjo na nani leo. Na dunia wapi leo, mavinye meleo. Watangazie basi ya taifa leo. Wadoshwe, mabladi paparazi.